Essentials of Forgiveness.
Egietag sa Sonywa.
Genesis 50, 15 to 26.
Vidye Sura ya makumi ya tano, Onyewo kumineta, kama kubavu mukaga.
By Reverend Paul Bucknell, translated from English into Luganda.
Nabitu suwa okujiwa mulu limi ya Lungereza, uzi wa mulu limi.
Learning graciousness from Joseph.
Okuiga okusonyo okuva eri Yusuf.
Produced by Biblical Foundations for Freedom. www.foundationsforfreedom.net. Releasing God's truth to a new generation.
You
know, God's put on my heart a message that I think He wants to be preached more and more often.
Obubaka bwendowooza nti ayagala bubuulirweko nnyo emirundi mingi.
Why?
Lwaki?
Because he spends 13 chapters in the Bible talking about this.
Kubanga esula 13 nama mu Bible zogera ku kintu kino.
When we look at the creation, we see Genesis 1, a little bit of Genesis 2.
Bwe tutunula ku butonzi, tutunuulira ekitabo eky'olubereberye esula emu n'eyokubiri.
And he could have said so much more about the creation. But he didn't. But on this topic, he spends 13 chapters. Starting in Genesis
37.
Except for one chapter. All chapters right to the end of the book of Genesis. That means God's serious about what he's trying to communicate. He says more about him than Abraham, Isaac, Jacob. And we said, well, why is he doing
that?
Well, that's the whole point. We need to see, what is he trying to say? Admittedly, he's doing more through the life of Joseph than just what I'll be talking about today. He's helping us to see, connect the call of Abraham with the Exodus coming out of Egypt.
Atuyamba okutegeera enkwasaganyo wakati w'okuyitibwa kwa Ibrahimu ate n'okuva kw'abaana ba Isirayiri mu Misiri.
But certainly that some things that Joseph had experienced there were maybe not too different than some difficulties we face in our lives.
Naye oboolyawo waliwo ebintu Yusufu bye yayitamu nga oboolyawo si bye bizibu ennyo oba nga byenjawulo ennyo okusinga ku ebyo ffe bye tuyitamu olwaleero.
Let me ask you a question. Some people ask me this question. They say, well, is it possible to fully forget something? Oh, what happened? What was so hard in your life that you can't forget? And now you're 27. You don't forget. Oh, you wish you could forget. But you don't know how to forget. Many nightmares keep you awake. And you just wish you could have the peace of God in your heart. Well, I think we can learn from the life of Joseph. Let's pray. Almighty Lord, we come to, as your students. We come as the disciples of Jesus Christ. Oh Lord, please teach us. You are the light of the world. You tell us that we are the light of the world.
otugamba nti ffe kitangala ekyensimbi.
But Lord, we need you to shine in our hearts and minds.
Naye ate twetaaga ggwe omusana gwo gwake mu mitima gyaffe ne mu ndowooza zaffe.
In the name of Jesus, we invite you to come to teach us.
Mu linnya lya Yesu tukwaniriza jjo tusomese.
Lessons from the life of Joseph.
Otuyigirize okuva mu bulamu bwa Yusufu.
And help us to fully forget.
Era otuyambe okwerabirira ddala.
In the name of Jesus, we pray.
Mu linnya lya Yesu tusabye.
Amen.
Amen.
Praise the Lord.
Mukama yebazibwe.
So we're going to be looking at Genesis 50. If you have a Bible, open up right with me.
Badde tunoira oluberebere sura 5. Obose olabikola ku Bible yo.
Genesis 50 verses 15 to the end.
Oluberebere esura 5 okuva ku nyiriri 15 okutuuka ku nkomerero. Oluberebere esura 5.
Now we're going to be looking at four points on forgiving him.
Tugenda kuba tutunuulira ebintu bina ebikwatagana.
You might think of them as steps. 1, 2, 3, 4.
Osobola okubirowoozaako nga emitendere gy'okutambula. 1, 2, 3, 4.
So we want to take those four steps.
N'olwekyo twagala okutwala emitendere egyo ena.
So the first step is to freely forgive.
Omutendere ogusooka kwe kusonyiwa nga tokakiddwa.
Verses 15 to 19.
Okuva ku nyiriri 15 okutuuka ku
19. This is freely forgiving.
Kuno kwe kusonyiwa kugamba n'omutima omwewufu.
You could have taken revenge.
Wandibadde osobola okulwana oba okuzzaayo omuliro.
So let's read 15 to 16 at first.
Tusoke tusome okuva ku nyiriri 15.
Genesis 50, starting at verse 15.
Oluberebere 5 okuva ku nyiriri 15.
When Joseph's brothers saw that their father was dead, they said, "What if Joseph should bear a grudge against us and pay us back in full for all the wrong we did to him?" So they sent a message to Joseph saying, "Your father charged before he died, saying, 'Thus you shall say to Joseph, please forgive, I beg you, the transgression of your brothers and their sin, for they did you wrong.'"
Baganda wa Yusufu bwe baalabanga kitaawe yafa ne boogera nti, "Mpozi Yusufu anaagenda okutukyawa n'okutuwalanirako ddala obubi bwonna bwe twamukola." Ne bamutumira Yusufu nga boogera nti, "Kitaawe yalagira bwe yali nga anaafa ng'ayogera nti, bwe mutyo bwe muligamba Yusufu nti, 'Nkwegayiridde kaakano, sonyiwa okwonoona kwa baganda bo n'ekibi kyabwe, kuba baakukola obubi, ne kaakano tukwegayiridde, sonyiwa okwonoona kwa baddu ba Katonda wo wa kitaawo.'" Yusufu n'akaaba bwe yayogera naye.
Now verse 17 to 19. "And now please forgive the transgressions of your servants of the God of your father.' And Joseph wept when they spoke to him. Then his brothers also came, fell down before him and said, 'Behold, we are your servants.' But Joseph said to them, 'Do not be afraid, for am I in God's place?"
Bwe mutyo bwe mulagira Yusufu nti, "Nkwegayiridde kaakano, sonyiwa okwonoona kwa baganda bo n'ekibi kyabwe, kubanga baakukola obubi, ne kaakano tukwegayiridde, sonyiwa okwonoona kwa baddu ba Katonda wa kitaawo.' Yusufu n'akaaba maziga bwe yayogera naye. Ne baganda be n'okugenda ne bagenda ne bavunama mu maaso ge ne boogera nti, 'Laba, tuli baddu bo.' Yusufu n'abagamba nti, 'Temutya, nze ndi mu kifo kya Katonda.'"
What was Joseph's brothers doing?
Baganda ba Yusufu baali bakola kyawo.
You know, everything was okay with Joseph's brothers for a long time.
Ye Yusufu yali yatereza ebintu bye.
Do you remember some of the names of Joseph's brothers?
Mujukira amanya gabamu ku baganda ba Yusufu.
Ya Reuben.
Mujukira baganda ba yabamu ku baganda ba Yusufu nga Reuben.
You have Judah.
Judah.
You have lots of brothers.
Baganda be bali bangi.
And they were doing okay until what happened here.
Bali tebalina kizibu kyonna okutuusa ku kadde kano.
Their father died.
Kitaawe n'afa.
And when Joseph's father died and his brother's father's died, Jacob, all of a sudden everything changed.
Nti kitaawe wa kitaawe yafa. buli kintu kyonna ne kikyuka.
They said, what are we going to do to themselves?
Ne bagamba tugenda kukola ki?
What are we going to do?
Tugenda kukola ki?
Do you notice what they said here? They came up with a big lie.
Ne basalawo okukola okulimba okunene.
Oh, before Jacob died, before Dad died, he said something. Wow, tata
wafu yali tanafa. Alina ekintu kye yatulambira.
Oh, he said, you should forgive us.
Nagamba nti oteekwa okutusonyiwa.
So everything will be okay.
Buli kintu kyonna kiryoke kibeere kirungi.
You see, that's what you're saying here.
Kyekyo kye bagamba wano.
Please forgive, I beg you, the transgressions of your brothers.
Kitabu yagamba nti nkwegayiridde batno basonyiwe bakanda bo basonyiwe obubi bwabwe.
But what's wrong? Why are they scared?
Naye lwaki baali batya?
Oh, you have to go back to Genesis 37 to find that.
Oina okuddayo mu lubereberi asatu musambu okuzuula ekyo.
For at that point, his brothers got jealous of Joseph.
Kubanga mu kiseera ekyo baganda we baamukwatibwa fitina.
And they saw him coming down the road once.
Olumu ne bamulabanga ajja gye bali.
They said, let's get do away with him.
Bagamba tukatte tukagirewo ddala.
And then he would have killed him.
Era bandi oboli abandi musse.
Except one brother thought of a plan to help him.
Nwabawo muganda womu yaloza ku ngeri y'okumuyamba.
But that led a long turn in Joseph's life.
Naye ekyo kyaleeta ekintu eky'enkyuka kyuka ennyingi era ennene empanvu mu
bantu. That something produced big scars in Joseph's life.
Era ekyo kyaleeta amabwa mangi mu bulamu bwa Yusufu.
But not just Joseph, his brothers too.
Naye amabwa tegaali mu mutima gwe ye yekka wabula ne mu baganda be.
Sometimes we think Joseph's brother, it was easy for them.
Kolozanti no chali changu eri baganda bebo.
But when you do something wrong, you realize you're not going to have any peace.
Ebukole chichamu chimanyi chitoiza kufuna mirembe.
So Joseph, instead of being with his family, he was sent off to Egypt as a slave.
Yusufu mutfo nagiba mu makage wawe nage dokwero muddu eyo Misiri.
Imagine living in a nice household with lots of wealth.
Tebereza okubera mu nyumba enungi enye judo obugagga.
And being sent away to this foreign country with another language.
Ne bakusindikiriza mu nsi endala gye wogera olulimi lw'otamanyi.
And you're a slave.
Ate ng'oli muddu.
Total change.
Eyo bakyukakyuka yennyini ya namaddala.
His life was destroyed in that sense.
Ekitegeeza nti obulamu bwe bwayonoonebwa.
I don't know if you've faced things like that.
Simanyi bana wote wauliya munda.
It might not still be so bad as Joseph's.
Chinzo kuanga sichi binyonge cha Yusufu.
Can I say this is the time we see that Joseph freely forgave his brothers.
Na yekanuke kasera kwetulabira nti Yusufu yasonyira dala baganda bwutaleka.
Verse 17 we see Joseph's response when they said that lie to him.
Era kwetulaba mulinyole 17. Tulaba Yusufu okuddamu kwe bwe baamulimba.
Joseph began to weep.
N'atandika okukaaba.
Why?
Lwaki?
Why would he go crying when they said this to him?
Lwaki yandikaabye nga bamugambye ekintu ekiringa kino?
I believe it's because Joseph had forgiven them long time ago.
Nzikiriza nti kubanga ye yali amanyi nti yabasonyiwa dda.
His heart was free.
Omutima gwe nga musubulu kufu.
But they were in chains all this year by their guilt.
Naye bo nga obulumi bwabo bukyaba kutte.
They couldn't get free.
Nga tebalina dembe.
And even to today, that day, they were, fear was driving them to lie.
Ne lunaku olwo okutya kwali kubavuga.
You see, Joseph would freely forgive them.
Ye Yusufu nga abasonyidde ddala.
You see, at that point, Joseph could have taken revenge. If you know the story, you know Joseph no longer is that slave in Egypt.
He's
the king. He has all control of Egypt. Anything he wants, he can do. Whether you call him a president or prime minister or
omuita president
he's a
wakatikiro chonda choyagala omuita.
Revenge when you have money and position is easy.
Bwoina omechife cha manyi ne sente changu nyo kuwolere gwanga.
Some of us want to take revenge
fa omutwagala kuwolere gwanga
but we don't take revenge.
naye ate tetukikola.
It's because we don't have the chance.
Nelwa ekitugano kikola. Chance ekikola tetujirina.
But Joseph worked through that years before.
Naye Yusuf ekiyakiyitamu emyaka mingi. Yali yakikola kodda.
Freely forgave. What's freely forgiving mean?
Okusonyira ddala kitegeeza ki?
It means that he forgives before the other person even asks for it.
Kitegeeza nti osonyiwa omuntu tannaba na kukusaba.
All these brothers were fearing for their life and their family.
Bano baganda be bali batidde ku lw'obulamu bwabwe ne ku lw'amaka gaabwe.
What a time Joseph could have. Oh, you remember what you did to me long time ago?
Ohonya Yusuf ayalwa daga mamoji kirache mwako libange dele nyeri ise.
Where are your families now?
But families are muzirilo ndawa.
He could just push a button and they would all be dead.
Yani badaso lokunyigo munyize pesa bonane bazikirira.
Do you know revenge? That's what it does to us. It produces that kind of hatred.
Omanyi okwolere gwanga kuleta obuchayi.
It brings destruction.
Kuleta okuzikiriza.
But Joseph wept because he chose beforehand to forgive them for all the
ye ne Yusuf yakawa kuba yali asalawadda okubasonyiwa.
How did he do this?
Yachikola atya.
How did he forgive them?
Yabasonyiwa atya.
He says, do not be afraid, for am I in God's place?
Yamuza mtitemutya nzendi mujifo cha Katonda.
He knew of an important biblical truth.
Yali aimanyi obukulu obwamazima.
Romans 12:19.
Balumi 12:19.
Never take your own revenge, my beloved. But leave room for the wrath of God.
Naye mulekerenga Katonda.
For it is written, vengeance is mine, I will repay.
Kubanga ye agama chokuwolere kwanga kwange nze ndisasula.
See, Joseph knew what was true.
Yusuf yali amanyi amazima.
God is the one who takes vengeance.
Nti Katonda yawolere kwanga.
He never made us to take that vengeance, personal vengeance.
Teyatukola ffe tusobole okuwolerange kwanga eryo.
And so Joseph forgave them.
Kati Yusufu nabasonyiwa.
Before they ever asked for it.
Ngati banaba kusaba kusonyiwa.
Has someone offended you in your life?
Waliwo yali akunyizizza mu bulamu bwo?
Has someone said something or stolen something or hurt you in a way?
Waliwo omuntu yali alina kyali yali ayogedde oba kyali akubyeko oba nga alina engeri yonna gye yakulumya.
That you just can't forgive?
Ekyo ky'otasobola kusonyiwa?
You're beginning to take vengeance in your own hands.
Kitegeza tikwaka nyinyo tanso kuolere kwanga.
When like Joseph before a person asks, you forgive them.
Fefa tena kuberanga Yusuf tingo tangawa gamanti sanywa ngawa musonyeda.
Then you are taking that first step, freely forgiving.
Obotu tedala erisoka okusonyiwa awatali awatali kwa gama muwendo kwa katonyo muwendo gosabye.
Powerful first step.
Eyo yeddala erisooka eryamaanyi ddala.
Now we need to remember here.
Tulina okujjukira wano.
It's not that Joseph's brothers were innocent or that they did not do any wrong. They did do wrong.
Tekitegeeza nti baganda be tebaako tebalina bubi bwe baakola. Baakola obubi baayonoona mu maaso ge.
Forgiveness doesn't mean the people who hurt us didn't do anything wrong. They did.
Okusonyiwa tekitegeeza nti abantu balina nsobi ze bakoze.
The difference is that God will take care of it.
Naye enjawulo eri bweti nti Katonda waffe ajja kukola ku ebyo ebyo bibye.
And we our hearts are open now because of forgiveness to freely love.
Kakati olwo emitima gyaffe ne gibanga gikuddwa olw'okusonyiwa ne tubanga tulina okwagala okutaliko kakwakulizo.
So let me again ask, were you scarred in the past? Did someone hurt you in the past?
Kakubuze nate, waliwo omuntu eyakulumya mu biseera ebyayita?
Can you say to the Lord right now, I forgive that person.
Osobola okwogera kakati mutima gwonti nsonyiwa omuntu.
I've had it on my heart a long time.
Nkibadde nakyo mutima gwange bbanga ddene.
It's your affair now.
Kakati onogamba nti mukama nze mbadde nakyo bbanga ddene ne kati nkizudde nti kikyo kikuwa.
Some of you might have done that before.
Owali nze okuba nga waliwo yali akoze ku kituwe.
But you're still troubled some.
naye ate ngaozeera osanga obizibu ebikusanga.
Eddaala kyeyiddafe
neetaaga okutandika okwerabira ebintu ebyo.
Genesis 50 verses 19b to 20.
Lubereberye essuula 5 ennyiriri.
Fully forgiven.
19.
You could have taken advantage of those who hurt you.
Osobola okubaako kyokola eri abo abaakulumya.
And Joseph is saying this, and as for you, you meant evil against me, but God meant it for good in order to bring about this present result, to preserve many people alive. So therefore, do not be afraid. I will provide for you and your little ones. So he comforted them and spoke kindly to them.
Namwe, Yusuf yagamba bino. Namwe, mwali mwagala okundeetako ebibi. Naye Katonda, yali ayagala okundeetako ebirungi. Nga era bwe kibadde okuwonya abantu abangi baleme okufa. Kale kaakano temutya. N'abaliisanga mmwe n'abaana bammwe abato n'abagamba ebyekisa. Mu y'Oluganda lunyiriro lw'abiri n'olwabiri mu olumu.
Fully forgiven.
Okusonyira ddala.
Now why didn't Joseph, how did he get to that point where he could forgive?
Yatuka atya mu kifo w'ayinza okusonyira.
He says right here in verse 19.
Agamba omunyiriro w'19.
You meant evil against me.
Mu y'Oluganda lunyiriri lw'abiri.
But God meant it for good.
Nti mmwe mwagenderera obubi.
Hold it right.
Naye Mukama yakikola olw'obulungi.
How did God allow something like that happen to his life and it be God doing it for good?
Naye Katonda ayinza atya okukkiriza ekintu ng'ekyo okubeera mu bulamu bwe ate nga Katonda akikola ku lwa bulungi?
Ekyo
kitwala okukkiriza kungi.
Olina
okukkiriza okufaanana ng'okwo.
Nti
Katonda asobola okuddira obubi naye n'abukola olw'obulungi. N'addira obubi n'abufuula ne bufuuka ekintu ekirungi. Okwo kukkiriza kw'amaanyi.
It's the hardest because it's right in our life, in our heart.
Kizibu nnyo kubanga kiri munda muffe mitima gyaffe.
But if you're really going to forgive, you need to know how God transforms evil into good.
Naye bw'obanga onoosonyiwa, weetaaga okumanya Mukama engeri gy'akyusa obubi n'abukula obulungi.
I mean, don't you know about Jesus?
Tomanyi Yesu.
Was there ever anything so evil and wicked as the death?
Waliyo ekintu ekyali kibadde ekibi ennyo ng'okuttibwa kwa Mukama waffe Yesu.
Ffe
abali wano oboolyawo kitugwanidde okufiira ku
musaalaba.
Waliwo omukumu eyali ayonoonyeeko?
Ffe
tuteekwa kuteekwa ku misaalaba tufiire
okwo.
Tetukyagala naye kyekyo kitugwanira. Omwoyo gwonna ogwonoona gwe gufa. Naye tomanyi nti Yesu teyayonoonako? Teyayonoonako.
Talina
kibi kyakola. Ye yakuumira ddala amateeka ga Musa. Tumanyi nti nno nti bwe yajjanga mulamu.
Because only the perfectly righteous would come alive and death could not defeat him.
Abo bokka abaali batukulidde ddala bokka be baali bayinza okuzuukira ng'okufa tekubayinza.
And through Christ's resurrection and through his death, what happened?
Yesu bwe yazuukira okuva mu kufa kye kyaliwo.
All that evil that Satan was devising against us.
Obubi bwonna Setaani bwe yali akola gye tuli.
All that evil for all these ages and years and years.
Oh, we will know what the myaka gino jonna jonna ne mirembe gino jonna.
Look at your family maybe. Do you see?
Tuli afamile yewa.
Pain and hurting people even in
family. Olaba ngeri jojja yo bulumi n'okulumya abantu mu family yewa.
That's all the tradition. That's all the work of the evil one.
Era yenkola y'omubi Satan.
Through the cross.
Naye okuyita mu musaalaba.
That wicked event.
Okuyita mu kigambo ekyo eky'obubi.
He transformed it. to good.
Katonda nakikyusa okubeera ekiro.
Praise the Lord.
Mukama yebasibwe.
He brought us from death into life.
Natujja mu kufa okutuyingiza mu bulamu.
He brought us from the children of devil into the children of God.
Natujja kubeera abaana ba Setaani okufuula abaana ba Katonda.
Once where sin controlled us.
Olumu olubi lwatufuga.
Now the Spirit of God leads us on in triumph.
Naye kakati omwoyo wa Mukama yatukulembera.
Can God allow evil to happen to his children?
Katonda ayinza okukkiriza obubi okubeera ku bantu.
If he allowed it to Jesus,
singa yakikkiriza eri, Yohana yakiragira yakikkiriza ku Yesu.
We have to say to some degree, yes, sometimes.
Tulina okukkiriza nti weewaawo mu kigero ekimu.
But only because there's a greater plan and focus.
Naye olw'okubanga waliwo enteekateeka ennene.
God's doing something greater.
Katonda ayina ekintu kyakola ekinene okusingalawo ddala.
God's doing something greater through Christ's death.
Katonda ayina kye yali akola ekinene ennyo kuyita mu kufa kwa Mukama waffe Yesu.
So Jesus persevered.
Kati Yesu n'akigumiikiriza.
And the glory of redemption came into our lives.
Era ekitiibwa ekyokununulibwa mu kigero.
He realized that Joseph experienced something very similar.
Olamanti ne Yosefu yaita mu kipe ekifananako ng'ekyo.
Great evil came to his life.
Olubi olunene lwajjira obulamu bwe.
And yet he could step back objectively.
Yandibadde asobola okwekomako.
And say this.
N'agamba.
If God allows evil to come into the life of one of his righteous ones,
Timukama obanga kirizo bubi okujambula mbomu kubatukufube.
Then God's going to transform it into something good.
Katonda agenda kuberanga.
Now for many years.
Achiusa tifuke kirungi.
Many years Joseph had no clue what that was.
Eyabiraka jaita mingi nga Yusuf tamanyi obakiri bakiti ekyo.
I think it's one of those times he was in that jail. He didn't do anything wrong, but people accused him and he was put in a jail.
Obonya okunaku yatekwa mukomera. Ngatayina kibi kyakoze, naye ni bamuteeka mukomera.
And he just said, "Oh, no." And he had to work through it. What was happening?
Naye uza muri kyekigenda maso.
Just like we have to work through it. Just like we also have to work through difficulties and struggles.
Ngana fera wetekwa okubikokola kubuzibwa obubera mu ndamuffe.
Remember Romans 8:28?
Mujukira Romans 8:28.
That's the verse that says God transforms evil into good.
Yeyogama nti Mukama akyusa obubi okufuula obulungi.
He transforms things.
Akyusa ebintu okubifuula ebintu.
Should we just look at that for just a second? Romans
8:28 okumala akabanga Romans
8:28
Barumi 8:28 Barumi 8:28 Barumi 8:28
And we know that God causes all things to work together for good to those who love God and to those who are called according to his purpose.
Bible egamba okay Bible egamba nti Katonda aleta ebintu byonna ku lw'obulungi eri abo abamwagala.
God causes all things to work together for those he has called.
Nti byonna bikola olw'obulungi eri abo abaagala Katonda.
And this is what Joseph is saying here.
Era ye Yusufu yennyini kye yalaba wano.
That's true. They meant it for evil. They wanted the worst thing to happen to Joseph.
Baali baagala ekimu obubi kituuke ku Yusufu.
But God kept him alive because there was a purpose.
Naye Katonda yamukuuma nga mulamu kubanga waaliwo ekigendererwa.
So if you ever you're seeking God and you ever run into a great difficulty, I want you to bring this promise with you.
Era nawe obanga ng'onoonya Katonda n'osanga ng'oyingidde mu buzibu obungi ennyo, njagala olowooze ku kigambo kino.
You might be made a slave.
Oyinza okuba ng'ofuuliddwa omuntu.
You might have someone steal all your wealth.
Oyinza omuntu ayinza okubba obugagga bwo bwonna.
You might have someone take your job.
Omuntu ayinza okuggyako omulimu gwo.
You might even have someone take your spouse.
Omuntu ayinza n'okubbako omukyala.
You might be put in jail.
Bayinza okussa mu kkomera.
What does it say here?
Kigamba kitya?
God can use it for good.
Tikatonda so chikolesoro bulungi.
And this is the hope we need to take into our own lives. Because if we're really going to forgive to forget, we need to know God's greater plan. As the years went on, Joseph finally knew what that plan was. He says it right here.
So
the present result to preserve many people alive. Oh God was doing something there. He never forgot his people. Let's go on to the third step.
Tugende ku mutendera ogwokusatu.
Freely forgiving, fully forgetting.
Okusonyiwa awatali kusaba muwendo ate n'okusonyiira ddala.
In verse 50:21, we see friendly forgiving.
Mu musulo ya tano, tulaba okusonyiwa okw'ekyeyagalire, okusonyiwa nga kulimu n'omukwano.
You could have ignored those who offended you. But this isn't what Joseph did. In verse 21, he says this. So therefore, do not be afraid. I will provide for you and your little ones. So he comforted them and spoke kindly to them.
Kale kakano, temutia. Nawali sanga mwena wana wa mwabato. Nawasanyu saa.
Now when someone loves you
mukama omuntu
wabakwaga and you love them back,
nawe n'obaagala,
he says, well, that's kind of expected.
Oyinayinza ogamba nti ekyo omuntu yenna ayinza kisuubira.
But what if someone treats you terrible?
Naye omuntu bw'akuyisa obubi,
someone's mean to you,
omuntu n'abeera nga akweyagaliddeko,
and then you decide to do something kind. Whoa, this is where you're changing the forces of darkness with light. That's where you see the power of God coming in. Because it's only by faith you're able to extend kindness to people that mean evil to
you.
But that is the kingdom of God. That is the kingdom of Jesus. He sets us free to love even those people who
abatuchawa.
Joseph did it.
Yusuf yachikola.
Jesus looked to his left and to his right and he forgave them.
Yesu yatunula kukono natulane kudio bona na abasonywa.
And in our life, we'll have our opportunity. If you ever think the Christian life is boring, not challenging, think back who offended you. It might be your husband. Might be a child. Might be a parent. A neighbor, a pastor. But you're going to do, turn the forces of darkness around and shine your light. And you're
going
to do something nice. And what did Joseph do nice?
Yusuf yakola ki?
He did several things here. First of all, he calmed them down. He said, don't be afraid. Second of all, he made a promise, I will provide for you. Thirdly, he comforted them. He came around and kind of, hey, it's okay. And he spoke kindly to them. And they could just respond to that love and kindness that Joseph
gave.
When we forgive, we are taking the power of the evil one, taking all that bitterness away, all that offense and hatred, and bringing love and kindness and comfort. Praise God.
Mukama yesu.
kisobola okubeerawo mu mitima gyaffe kisobola okubeerawo mu kkanisa kisobola okubeerawo ne mu bufumbo bwaffe sitepu esooka okusonyiwa awatali kakwakkulizo omutendera gwokubiri muddeemu kye ŋŋamba okusonyiira ddala ekyokusatu okusonyiwa muwamu n'okwagala okusonyiwa okw'okwagala ate ekisembayo kwe kusonyiwa nga weerabira okusonyiwa okw'okwerabira
tunuulyolunyiro
lwa buli mu ebbiri okutuuka ku lwa buli mu omukaaga
Verse 22 says, Now Joseph stayed in Egypt, he and his father's household. Joseph lived 110 years, and Joseph saw the third generation of Ephraim's son, the sons of Machir, the son of Manasseh. And in 24, Joseph said to his brothers, I'm about to die, but God will surely take care of you and bring you up from this land to the land which he promised, an oath to Abraham, to Isaac, to Jacob. 25. Then Joseph made the sons of Israel swear, saying, God will surely take care of you, and you shall carry my bones up from here. So Joseph died at the age of 110 years, was embalmed and placed in a coffin in Egypt.
Okuva ku lwabuli mu ebbiri. Yusufu n'atulanga mu Misiri, ye n'ennyumba ya kitaawe. Yusufu n'awangaala emyaka 110. Yusufu n'alaba abaana ba Efulayimu na bannakabirye. Era n'abaana ba Makiri omwana wa Manase baazaalirwa mu maviivi ga Yusufu. Yusufu n'agamba baganda be nti nfa. Naye Katonda talirema kubajjira n'okubajja mu nsi eno okubatwala mu nsi gye yalayirira Ibulayimu, Isaaka ne Yakobo. Yusufu n'alayiza abaana ba Isirayiri ng'ayogera nti Katonda talirema kubajjira nammwe mulitwala amagumba gange nga mugajja muno. Bw'atyo Yusufu n'afa nga yaakamaze emyaka 110. Ne bamukalirira ne bamuteeka mu ssanduuko ey'okuziikamu mu Misiri.
You see what happened, we were just talking about how do you just, the people offend you, you don't just tolerate them anymore, you kindly love them.
Kiki kye twali twogerako nti abantu abakoze obubi togamba bugambi nti kambagumiikirize naye olina okubaagala naye ate njagala weeyongereyo eddala limu
okusukkakaawekubanga
mu mutima gwe oyinza okubeera ngaogamba kale senga tebakikola weewaawo munaku wattu munaku wattu obulumiga bunzita
Joseph in Hebrews 11:22.
Tusanga ekyama kya Yusufu mu Bebulaniya
Hebrews 11:22.
Bebulaniya.
By faith Joseph,
kulokukiriza Yusufu,
when he was dying,
bwe yali afa,
he mentioned the Exodus.
Yayogera kukuva.
And he gave orders concerning his bones.
Era n'awa amateeka agakwatagana n'amagumba ge.
Joseph's life was not over here.
Omulamu wa Yusufu gwali tebunnaba kuggwaawo.
He was about to die.
Yali anaatera okufa.
But he knew his heart was there in Israel with God's people.
Era yamanya nti omutima gwe guli mu Isirayiri n'abaana ba Katonda.
He had all the world in his control.
Yali alina ensi nnene gye yali afuga.
There in Egypt.
Eyo mu Misiri.
But he didn't want to stay there.
Naye ng'agamba nti sigenda kusigala wano.
If you look deep in Joseph's heart, you would say, I want to be where God has made his promises.
Bwetunuulira mutima gwa Yusufu, munda muye yali agamba, njagala kubeera eyo, Mukama njateeka ebisuubizo.
I don't want to belong here.
Saagala kubeera wano.
I can have all the wealth and power, but I'll perish.
Nsobola okubeera n'obugagga bwonna, n'enfa.
But if all God's people,
naye abantu batonda gye bali,
I get his eternal promises.
Eyo gye njagala okubeera ewali ebisuubizo byonna.
That's where my bones need to go.
Era n'eri n'amagumba gange gateekwa okubeera.
In faith,
mukukkiriza yamanya nti Katonda aliddira abaana ba Isirayiri n'abazzaayo mu nsi ensuubizo.
400 years for that to happen?
Wali omanyi nti kyali kigenda kutwala emyaka nga bina ekyokubaawo.
That's longer than the whole history of America.
Ekyo kiwanvu nnyo n'okusinga ebyafaayo bya Amerika byonna.
He had faith.
Yalina okukkiriza.
He could wait.
Yali asobola okulinda.
Emagumba ge gaali awo. They marched out of Egypt.
Era bwe baali bagenda okuva mu Misiri.
They brought his bones along.
Amagumba ge baagaleeta.
But you see, Joseph could have put his bones there in Israel.
Omuliao Yusuf yandidita magumba ge nagalekere.
But he entrusted what was most precious to him.
Na yeche chachi singo bwecho mwendo jali.
To those who had hurt him so much.
Yachikwa sawa abali basingira ddala okumulumia.
And this is where you get forgetful forgiven.
Era wano ofunira okusonyiwa okwokwerabira.
Something that I value,
ekintu kyente kamu omwendo,
I ask for your help,
nkusaba onyambeko,
and you need to do it for me,
era nawe wetaka okukikolera.
This is where the fourth step of forgetful forgiving,
era ino ye gwe mutendero gwokuna ogwokusanywa okwokwerabira.
The amount of joy in your life will depend on how freely you forgive people.
Esanyu yona abena nali mutima ko lina sinzira ngeri kijosonywa mwaba.
If you brought all your pain up here, you would probably fill a pile higher than that.
Obako rumimo omtuma.
Can you bring it up?
Osobola okubusa wansi.
Can you make that high pile of pain?
Olusozi olwo rumimo otaddewo osobola okulutawo.
Put it there.
Osobola okujona olusakuta.
And forgive those offended you.
Osonywa baba akonona.
And say bye to it.
Obako ogamenti weraba.
It's time our generation, because of the blood of Christ, forgives those who offend.
Chechera omulebe bafukuru musaibwa Yesu okusonywa abantu ononye.
Because it's from here we go out with the power of God's love.
Kubanga tuva wano tufuluma na amani agokwagala kwa Katonda.
If you haven't yet forgiven,
obatona sonywa.
Please do forgive.
Kwegairide sonywa.
Freely forgive.
Sonyiwa awatali muwendo gonnago bakuwadde.
Fully forgive.
Sonyira ddala.
Friendly forgive.
Sonyiwa mukwagala.
When you entrust them with your heart, you forgetfully forgive.
Era wano mwesigira omutima gwo ojja kwerabira nga ojja kusonyiwa okusonyiwa okwokwerabira bibakola.
As disciples of Jesus, we can do it no better than what he did.
Angaffe abagoberezi ba Mukama waffe Yesu Kristo please okole yadalanga bwe yakola.
He said, I forgive you.
Yagamba nti mbasonyiye.
It's time we say, I forgive you.
Chechera tugambe nti nkusonyiye.
And we will be set free in Christ's love.
Era tujja kusumululwa mu kwagala kwa Kristo.
What an inheritance. What a blessing.
Omukisa ogw'amaanyi nnyo. Obuwemusika obw'amaanyi nnyo.
No wonder God recorded 13 chapters so we could get the full picture.
Tekewo nyisanti mukama yawandike sura 13 namba zokisobola kufuna olugero lunanga bweruli wesifana nicho nichi jude.
If you walk along the ground one time.
Botambula kutaka kuno mundi gumu.
Is it a path? Does it become a path?
Kabira kakubo.
No, you got to keep walking on it.
Tekabira kakubo. Obuli nokuitambula nirundi mingi okusobola kuba womuwanda.
So he puts the story way back in Genesis.
Kati olugero yasawiri mulubereberye.
He uses 13 chapters to give us a full impression.
Musula 13 aliokatuwe omuwanda gwenyini omutu.
Says Jesus to walk on that path.
Na sindika Yesu okutambulira ku muwanda ogwo.
Now each one of us is going to walk on that path.
Kakati fenna tugenda kutambulira mu kubeera.
Let's pray to the mighty Lord.
Tusabeeri Katonda omunene.
Father, it's true we don't understand evil.
Kitaffe kituufu tetutegeera bubi.
And we understand less the evil that hits our own heart and family.
Tutegeera kitono nnyo obubi obujjeje tuliffe n'eri amaka ge waffe.
We thank you for victory in Jesus.
Tukwebaza olw'obuwanguzi mu Kristo Yesu.
We thank you for these four steps of forgetful forgiving.
Tukwebaza olw'emitenderena egy'okusonyiwa okwokwerabira bye baatukola.
Speak to hearts right now, Lord.
Yogerere emitima gyaffe kaakano.
Lead them to forgive fully.
Baleete eby'okusonyiyira ddala.
It is time for us to be set free.
Kiseera ffe okusonyiwa.
Let the love of God fill our hearts.
Leka okwagala kwa Katonda kujjuze
emitima. The peace of God and the joy of his love.
emirembe gya Katonda n'essanyu lya Katonda
bibeere
kuffe kaakano n'emirembe
gyonna
mu linnya erya Yesu tusabye.
Essentials of forgiveness. Genesis 50:15-26. By Reverend Paul Bucknell, translated from English into Luganda. Learning graciousness from Joseph. Produced by Biblical Foundations for Freedom. www.foundationsforfreedom.net. Releasing God's truth to a new generation.